Nesiga mukama kalabantu banankola chi nesiga katonda wange abo mubiri banankola chi bamala bisera banumba zesi sobola kugwa kachibalume kuba mukama tachanyi musa omutwe ogwatondebwa okwambala engule tekusobola teguyinza kugisubwa gwe ne bw'okola fitina ne bw'okola obuggya waba katonda yagambye kiba kiwedde engalo ezatondebwa okwambala zaabu tekisoboka teziyinza kukiremwa ne bw'okolima oba omala biseera waba katonda bwe yagera era bwe kiba nesiga mukama kalabantu banankola ki nesiga katonda wange abomubiri banankola ki bamala biseera banumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa ekisa kya mukama bwe kiba ku muntu tosobola toyinza kumulwanyisa ne bw'okigeza olituuka n'okoowa waba katonda amumanyi tasobola kuwa omutwe yatondebwa ng'aliba mugagga tosobola toyinza kumulemya ne bw'omunyaga kale ne bw'omubba waba katonda yeyamuwa era biridda nesiga mukama kalabantu banankola ki nesiga katonda wange abamubiri banankola ki bamala biseera banyumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa erinnya eryatondebwa nga liriba ly'amaanyi tosobola toyinza kulyonoona ne bw'okigeza olituuka n'oswala nga by'okola ligwe byongera kulinyweza enkola ya mukama yeewuunyisa bw'oyagaliza kabi yegwawo omukisa otega n'emitego mukama nategulula kuba yagamba ekigere kyange tekisitale kujinja nesiga mukama kalabantu banankola ki nesiga katonda wange abamubiri banankola ki bamala biseera banyumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa nesiga mukama nesiga katonda wange abamubiri banankola ki bamala biseera banyumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa www.mp3ugandanmusic.com